It's your boy, Jacobix.
Oh yeah, David, now I see on this one. Wana niuliza wengi, kwako nimependa nini? Ni siri yangu. Wameniumiza wengi, sasa wanataka nini? Waniache na mayo wangu, na mayo wangu. Na hata sikujua, kumbe nilichelewa kuwa na wewe. Mbona nishanogewa, nikupe na maua, sifa zako pokea. Mimi na wewe, angani tukipepea. So would you please be mine? Sambusa alua, baby, nikikosa unajua ntapagawa. Zile pika pakua, baby, moyo sha uchukua. Baby, hata nikiugua utanipadawa. Sichoki kukumisi, ukinipa hadithi. Baby, sio rahisi kumbali nawe. Na hata sikujua, kumbe nilichelewa.